Tim Zaza, I see ya. I'm American.
Pickwalk.com.
See one on the soundtrack.
Kusha wama na kwa deke. Nikalimash. Kwa misisi na bauleni. Nikalimash. Kwa mandevu na kuchaisa. Nikalimash. Haizivika komanda kalimash. Nikomanda alipechongo. Nikalimash. Wanafuti ni mpondo. Nikalimash. Yelite wa mayuthi kuno. Nikalimash. Haizivika komanda kalimash. Ni wakietete pa wakietete. Nikalimash. Yungwa irire ni wapondo for the day. Nikalimash. Alipele shoguleta no mtende. Nikalimash. I see we can command a kalimash. Nikalimash. I see we can command a kalimash.
Command Gali Petongo.
Nikalimash.
Ukamona ilile jumbo.
Nikalimash.
Amachika pamosi kuno.
Nikalimash. I see we can command a kalimash.
Chawama machagwani see we
can. Nikalimash.
Ma Americans na mutendele.
Nikalimash.
Wakanyama na kumutendele.
Nikalimash.
Alisema siki mwe kuwantu.
Nikalimash.
Na zake ama pampamo.
Nikalimash.
Na wagai wama kwa tiamo.
Nikalimash. Hai zivi kakomanda kalimash. Nikalimash. 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 Hai zivi kakomanda kalimash.
Lide wa mtemba.
Nikalimash.
Kasa kama natino yu ni kembo.
Nikalimash.
Hena kukutemba.
Nikalimash. Hai zivi kakomanda kalimash.
Komanda ushaifinya.
Nikalimash.
Ena dagwate kunge.
Nikalimash.
Ena wachikata.
Nikalimash. Ah izivika komanda kalimash.
Ama tsunganga bafana bake.
Nikalimash.
Tombo irira konse kubanzake.
Nikalimash.
Simpo looking ni mukuru kubieve.
Nikalimash. Ah izivika komanda kalimash. Nikalimash. Nikalimash. Nikalimash.
Runtu weni siwa pashpani.
Nikalimash.
Arinit na zero six months.
Nikalimash.
Runtu wa siwa futo ya munt.
Nikalimash. Hai zivi kakomanda kalimash.
Runtu weni sali seo fish.
Nikalimash.
Arinit weni sama skoni.
Nikalimash.
Big America wama jibu jibu.
Nikalimash. Hai zivi kakomanda kalimash.
Runtu wa mene anampasa.
Nikalimash.
Runtu wa mene alibekasa.
Nikalimash.
Umuzib ni mpondo wa pakoni.
Nikalimash. Hai zivi kakomanda kalimash. Nikalimash. 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 Hai zivi kakomanda kalimash.
Inda city bari muchiba kulia.
Nikalimash.
Aritana taseka ulia.
Nikalimash.
Emukulu babakulu wa makadia.
Nikalimash. Hai zivi kakomanda kalimash.
Pomisepela tulelilila we.
Nikalimash.
Tule kulumba utufunde kwete.
Nikalimash.
Kwa mumona apone na mfumu ye.
Nikalimash. Hai zivi kakomanda kalimash.
Kulibata bosi mvela teo pompas.
Nikalimash.
Jankondo nolubuli tafifuwa.
Nikalimash.
Era ni peace if into a fight.
Nikalimash. Hai zivi kakomanda kalimash. Nikalimash. 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 Hai zivi kakomanda kalimash.
Yo, Commander Mwinko.
Nikalimash.
Commander Brakapo.
Nikalimash.
Commander Sosha.
Nikalimash. Hai zivi kakomanda kalimash.
Yan Jogoro.
Nikalimash.
Spalo.
Nikalimash.
Commander Sina.
Nikalimash. Hai zivi kakomanda kalimash.
Lewis Jim.
Nikalimash.
Commander Dodo.
Nikalimash.
Commander Santos.
Nikalimash. Hai zivi kakomanda kalimash.
T1 on the sound.
Nikalimash.
Boss Wachimwera.
Nikalimash.
Kalimash.
Nikalimash. Hai zivi kakomanda kalimash.
Chawama matagwani.
Nikalimash.
Tim Zaza I see ya.
Nikalimash.
Tim Zaza I gaja.
Nikalimash. Hai zivi kakomanda kalimash.
T1 on the sound.
Pickwalk.com.